is tall. Who's safe lagging? Who's safe lagging? Timbamina, who's safe lagging? So by two, I'm gonna move Kumigano. Is it cool, cool? I'm is it tall. Who's safe lagging? Who's safe lagging? It is winning on me. Who's safe lagging? Sasenjalo na namhlanje, sasi together. Abafisayo kodwa kusasenjalo. Kusasa kusazoba njalo. Sasenjalo na namhlanje, sasi together. Abafisayo kodwa kusasenjalo.
Together. Kodwa kusasenjalo, nakusasa kusazoba njalo.